picked up tunalia. Tumepoteza kijana mwenye nyota, mpambanaji Ryan Shira. Kwa kweli tulikupenda, lakini Mungu amekupenda zaidi. Rest in peace, Ryan Shira.
Safiri salama.
Safiri
Ryan Shira.
Umetuacha na uchungu mwingi sana. Mioyo yetu inalia.
Safiri salama.
TikTok dunia mzima tunaomboleza. Poteza kijana kipenzi wa wengi. Ewe Mungu, fariji mioyo yetu tunapomwomboleza Ryan Shira. Fariji jamii yake, wana TikTok dunia mzima. Ryan Shira, tutaonana baadaye.
Safiri salama.
Rest in peace,
Ryan Shira.
Rest in peace.
Mungu akipenda, tutaonana tena.
Safiri salama.
Safiri salama.
Safiri salama.
Ryan Shira.
Oh, salama.
Mungu akipenda, tutaonana tena.
Ni uchungu sana kusema rest in peace, Ryan Shira. Lakini sisi ni nani tupinge maamuzi ya Mungu? Rest in peace, Brian. Lakini tunakukumbuka vile ulikuwa unatumia slogan kama wewe sio pesa, huwezi ni stress. Ulikuwa unatufurahisha sana ukisema hivyo. Rest in peace, Brian Shira. Tutakukumbuka. Safiri, Brian Shira. Atuamini umeenda.
Safiri salama, Ryan Shira.
Rest in peace.
Mungu akipenda.
Rest in peace. Rest in peace.
Safiri salama.
Tulikuwa tunakupenda sana, lakini Mungu anakupenda zaidi.
Mungu akipenda, tutaonana tena.
Rest in peace.
Safiri salama.
Mioyo yetu inahuzunika. Tuache na uchungu. Mungu ndio anapeana na Mungu ndio anatoa.
Ryan Shira, wewe Mungu akipenda, tutaonana tena.
Ryan Shira, bye bye. Rest in peace. Mungu akipenda, tutaonana tena.